Dems Killer.
Quality time.
Stone Side Brother.
Moyoni dona zid kumi Naja ribu chiri waza na mabranch nabi Dosi na kitu labda nyumba give a hari na benze Ila na utu na kwa kuna ya kweli mapenze Yeah, my mind is on you You always on my mind, I swear you like you It's so hard to find Machingu doni fanya ni sing this song Please mama tell me uno did you wrong Natembea juu ya nyaya za umimi Wakubwa na watoto attention Natembea juu ya nyaya za umimi Wakubwa na watoto attention
I'm a bad man, please don't test me Nena kama king, kauna bisha correct me Nena kama baba na he's so fancy Shawa sana mpaka kuya he's so kesi yeah. Na niko na mood, mademo anataka menyesho na upaki kwa room Na miendo na mamoja na nutamlahum Na kama auni pedi bore mezi soon Bada bing, bada boom yeah. Check my damn wanna data Love come cheese na wakata Na wifanya beat feeling na for Chila doli sax ndi yo baba
Mr. Miracle, Gumi za China Cole, Teke za Bangkok, Roba za Hong Kong
Kuku kokoriko, jogo kote niko, niko kwa tiko tiko, baka pote riko
Mina washa moto, hakuna wakuzima, sicheki na watoto kamwe wasije kupima Naleta soko moko, nikiona gama kima, na nyonga misokoto, na shamba nina lima
Nibabalao, nibabalao, nibabalao
Take five now.